You are listening to Ambiance Congo right here on WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music, the most popular dance music in Africa, popular in Europe, South America, Japan, all over the place. We're trying to make it popular here in the United States as well. For you people who like to go out and dance to Zumba, how do you like this? I hope you've been dancing around as well on this hot day. Again, this is Ambiance Congo coming to you every other week. Look for Greybeard and the other black music in this time slot. Next week we alternate, and Greybeard will be joining me in about an hour for the Motherland Influence, 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds right here on WRIR. That last track was from one of my favorite CDs of the year. That was from Luciana Demongongo's brand new CD, Zanzibar, on the Survivart label. We heard the song called Rokia. I love the sound of Ringo Starr's guitars along with that flute there at the end, don't you? Great song. Before that, Kabuse Bulembi from his CD, Election. We heard the song called Bongolo right here on WRIR. Broadcast at WRIR is made possible in part by DJs for Lovers, a Richmond-based mobile DJ service specializing in weddings, private parties, and local events. DJs for Lovers is on the web at djsforlovers.com, on Facebook, and at theknot.com. DJs for Lovers is a proud supporter of local independent radio. Did you know that only one woman in 10 who develops breast cancer has a genetic history of the disease? A growing body of scientific evidence links toxic chemicals in our everyday environment to high rates of breast cancer. For this reason, the Breast Cancer Fund works to eliminate the preventable causes and to stop this disease before it starts. To learn some simple ways you can reduce your risk, you can visit breastcancerfund.org. Okay, time for some more music. I promised you some Bantu de la Capital. We're going to hear something from one of their numerous albums, vinyl LPs, called Le Bantu de la Capital. This one with Pamela Munka as chef d'orchestre on the Produce label. We're going to hear the song called Mufude ya Cartier. Then we'll hear something from Reddy Amisi. So keep it turned to WRIR and keep that volume up nice and loud. Here is Le Bantu de la Capital.
Yo, prepesia, ti maladia tu va tu vai, mingi va dani coluca vivonga poda se mi santo toe.
Mono peto la la tielo cola neo cañelo rango.
Esika ozwi na boboto okomi kosasa sekele ya nzoto osilisi na kopanza homa na mosala to na kartie bazali koka mwayo sitisanzutu na nge kanya osonio kitoko epesi yo timaladi ya tuvatuva e mingi bazali koluka bibonga mpo bapemisa nzoto e
ndenge na ngai nakosuka wapi zambe ya mpungu atindeli nga bolingo ekelamu ya nzambe ezaki na mpisa makala na makala nga nakozambelaka nzambe abakisela ngai mikolo amora ngai na yo sobota ya biso bana tosala ya biso libota elamu ya nzambe ezaki na mpisa makala na makala nga nakosambelaka nzambe abakisela ngai mikolo amura ngai na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libota meye meye aye zakino nako na biso ezala boye sadara yokanga zakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama zakina nakosenga ozwaka bandeko banga lokolo kozwaka bandeko bayo zakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola ya satana nana lokundo zaki yatina se okoya kokufa liwoyo ya somo bato bakokima na kolela sakina nalela ndenge nini lofundu saki yatina se okoya kokufa liwoyo ya somo bato bakokima na kolela sakina nalela ndenge nini
Apesa boyete pesanga moko toki mamoka ya musika
Jeff Young, host of Living on Earth. The BP oil crisis, climate change, harmful chemicals in our water and air. These are just some of the threats to our planet and to us. Each week, we bring you news of environmental challenges and of possible solutions. Tune in every week to PRI's Living on Earth, Mondays from 1 to 2 p.m. here on WRIRLP, 97.3 FM, Richmond Independent Radio.
That last track here on Ambiance Congo was Zakina from Ready Amisi, CD Queen Lena. Came back out in the 1990s. Again, we heard Ringo Starr Bamundele on lead guitar. I've been playing a lot of that, Ringo Starr. He's a great guitar player, and it just turns out he's been in a lot of the songs today here on Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. Another great program here on WRIRLP 97.3 FM Richmond. Let's hear some music featuring the guitar work of Serpent Nyoka from the orchestra Rumbaya International, led by Loco Masengo. We're going to hear a cut off of this nice LP called Nakangi Frontier. Love this band. Hope you will too.
Zoka kamarade ya mboka mondele sake ya zo baba chaka loboko semba la moko ya lelonga na zima yelego kana zima yele mama go 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 kana bendi zoto na ngai ye 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 kana zingi maboko bobandai bobanda nenge bobanda ni koboto la ngai mibayo lelo bosuki kome kai kome kande nge mozala ki kokonde la ngai mofitio lelo na bali Kakana ni vo sakae
Pona nini yo
Na pusa ko pesa confiance na baninga
Oh kakabango
Bakote la kanga mofiti epa ya bacheri
Pona kamie
Na kangi fonte motole kali susute Babana 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 kimia kakanga na divo sakae
Pona nini mama
Na pusa ko pesa confiance na baninga
Kakabango
Bakote la kanga mofiti epa ya bacheri
Bona malonga e
Na kangi fonte motole kali susute
Anga 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 na bendi zoto na ngai
Suma
Ngaya yo nga na bendi zoto na ngai Sheri kamie Kala pesi yo rezo Sheri malonga e
Kala pesi yo rezo
Park city musique
Pa pesi yo rezo
Kembo dore Baba lae, babanda kimia kakanga na divo sakae
Babala, babala, babanda kimia kakanga na divo sakae
Pona nini yo, na pusa ko pesa confiance la baninga Kakabango,
akote la kanga imofiti epa ya bashiri
Pona malongae,
na kangi fonte motale kali susute
Atala,
atala ya yanga na lili yo
Atala e,
atala mama nga na lili yo
Atala,
atala ya yanga na lili yo
Atala e,
atala mama nga na lili yo
Bae babilo ba champion ya Afrika e, nani abungi e Etika libo koma na coupe du monde, kana bangi na ngai Na sengi botike la ngai kamie, kana dondwa na ye Na sengi botike la ngai malonga e, kana vivre na ye Bomoni singa pasi mingi bambango kana lele Pona ye Nakangi frontier motale kali susute
Babala 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 kimia kakanga na nivo sakae
Oh pona nini yo
Na pusa ko pesa confiance na bani
Oh kakabango
Akote la kanga imobiti epa ya bashiri
Pona kamie
Nakangi frontier motale kali susute
Atala
Atala ya yanga na lili yo
Atala e
Atala mama kana hili yo
Bae babilo ba champion ya Afrika e Nani abungi e Etika libo koma na coupe du monde Kana bangi na ngai Na sengi botike la ngai kamie Kana dondwa na ye Na sengi botike la ngai malonga e Kana vivre na ye Mamoni singa pasi mingi bambango Kana wanze Kona ye Na kangi frontier motale kali susute
Babala 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 kimia kakanga na nivo sakae
Oh pona nini yo
Na pusa ko pesa confiance la baninga
Kakabango
Akote la kanga mofiti epa ya bashiri
Pona kamie
Na kangi fonte motale kali susute
Oh,
yo na kozangi saliloba na miso ya tontoto na katia marina
ngai na leki na residence marina na kovanda na baza na residence marina ngai na leki na residence marina na kopema na baza
Motane na ngaya bomwane silina bakwiti yabo yanga lisusa wuti wapio
ikambo na motote
na kabela emino na nga alata bijoue
ikambo na motote
na kabela emiso na nga alata linete
ikambo na motote
o bongo e bongo love
ikambo na motote
o selio tout le monde
ikambo na motote imae
Nakeye pai ya mila na suka mbokao
Ikambo na motote
O mama e, kana weo
Ikambo na motote
O bambi e, cheke cheke
Ikambo na motote
O jese, ebukolo wa ye
Ikambo na motote ima e Ikambona motote
Zambe o, gana vie
Ikambona motote
O mama e, gana bebie
Ikambona motote ima e
Mama e, sanduku moko
Mokolo wako bomanga
O malade, okotika ladeo
Mokolo wako bomanga ima e Mibaliye
Iso e monaka te akulula mosusu
Ikambo ya mibaliye
O mama e Sola joe
Ikambo ya mibaliye
O bongo e Eme malonda e
Ikambo ya mibaliye ima e
Babanda bolingo moni makaka bible
Ikambo ya mibaliye
Mama e, moko yo makambo
Ikambo ya mibaliye
Mobali mobali kitoko mobali bambanda
Ikambo ya mibaliye
Mobali mobali ya kwenye mobali binemiye
Ikambo ya mibaliye
Mobali mobali ya kwiti mobali bitumba
Ikambo ya mibaliye
Onzambe, nukalo lakae
Ikambo ya mibaliye
Omasia, mama e
Ikambo ya mibaliye
Mama bozo ya bolingo batundisa cimetière te balata bapili ya bolingo balongo na basala feti te bozo ya nininga na melela mobali o
likambo ya mibali ye
babanda bolingo monima kaka bible
likambo ya mibali ye
obali mobali kitoko obali bambanda
likambo ya mibali ye
obali mobali ya mbongo obali binemi ye
likambo ya mibali ye
obali mobali ya kwiti obali bitumba
likambo ya mibali ye
onzambe o
You are listening to Ambiance Congo here on WRIR. My name is Dowdy. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of Congolese music right here on Ambiance Congo. And WRIR programming is supported by founding underwriter Sticky Rice, offering a full to-go menu across the street at Sticky to Go-Go. Sticky to Go-Go provides carry-out and delivery, featuring sushi, tater tots, salads, entrees, noodles, and more, plus a variety of gifts and accessories in the Sticky Rice gift shop. All available from 11 a.m. till late night, 7 days a week. Menus and information are available at 804-358-2633 at stickytogogo.com and on Facebook and Twitter. Thank you, Sticky to Go-Go. And thank you to everyone who's been listening today and those who support WRIR, your community radio station, right here at 97.3 FM. That last cut was Mpongo Love and the group Sheke Sheke Love, from a reissue CD called Sans Pardon on the Ngoyarto label, the sadly now defunct Ngoyarto label. We heard the song called Monama Elima, a song penned by probably the greatest composer of Congolese music himself, Papa Lutumba Simuro Masia. And before that, we heard from Tabule Rochereau and the Afrisa International Band, featuring Mbilia Bell on vocals. From the CD called Sara, we heard the song called Residence Marina. Before that, Orchestra International Rumbaya from the LP, L'International Rumbaya Sous la Direction du Loco Masengo, we heard the song called Nakangi Frontier. Let's hear some little bit newer music now, and then some more new music if we have time. Let's hear something from Wenge Aile Paris from the CD Molangi ya Molasi. Let's hear the title cut off of that one right now.
Le fils de Mbula Matari, Mutamutu Nabango, Papa Duki. Molangia Malasi, Mafunuma, Dole Libino, Wenge Musika, El Paris, Chibi Selele.
Yo con
Thanks for listening to Ambiance Congo today. I'm going to end up the program with a new CD from Shalem Putu. The name of the CD is Moto Aza Kakamoto. We're going to hear the song called Shilengi. See you again in 2 weeks.
Omelisa na ya komelisa e. tata ngofe le PDC Tunes
ma qualification ya soya ma beka caché l'amputu.
Et bembe en toi, wane.
Na matanga, bato basole la ye. Est-ce que ma wana bango, ele ki a bato yo basole la te. Boni wana juge pwe, si kansambe a chiche. Isse no te ma o.
Et pose la yule. Olivier Chabola
na Londres. C'est toi mi amor. Nalinga kota na bila na na bila na na bila na na bila na na bila.
Pasteur Madou Petit.
Kamuyombe, ya kapene to bonisa papa. Likambo, limanga kateo, nakanda, maninga bayo. Malakaka yo, mayelo, tango to bandaka. Mama, ye, 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 ye.
Choma, ya Goliath. Sera tes sommeil à par-ci par-là, à qui de Paris, à qui de Bruxelles, à qui de Londres, à bon de la gaille vraiment. Ah, et mes deux jours, poilika bon, poilikanga, poilikanga, ah, y'a que le bon à ta mort, quoi, mes deux, hein, la routine à ma routine à souka, pose à papa banga. Papa Banga, Papa Banga, Zambu, Aimé Beaucoup.